ntunulira nkaliriza ng'onjagala mu bulungi onnimba bwemba obulungi olw'onjagalira ddala nnyonnyonnyo bwenfuna ebizibu olwo n'obula nga n'ewange tojja oli musege nayo yambala ddiba lya njiga bwennakutunuulira endabikayo olwo ne mmanya nfunye omuntu kyennava nsanyuka nga njagala tubeere wamu nga ndowooza otegeera saamanya nti oli mpiri nandibadde nange seekaka ogenda kutambula enseero obulwemwannenkana mu birungi byekoledde lwaki obukyayi bwonsasusa omutima gwange wakulimba kanfube nnyo mu birowoozo nkwerabire atakumanyi kale bwakusanga oli muntu mulungi awedde eddoboozi lyo lisesaabanyiza ate bw'omwenyi oyitirira katonda mwebaze nti yakuwa olususu yakuyamba naye munda oli busagwa olinga omusotonjirira ku ngulu ogenda kutambula enseero obulwemwannenkana mu birungi byekoledde lwaki obukyayi bwonsasusa omutima gwange wagulimba kanfube nnyo mu birowoozo nkwerabire kyenda byabakyawa abantu babeera bakiseeni wasooka nafuba alabe nti ayamba yamba banne naye maama omuntu omuyamba ate nakusasulamu ettima ne bw'oba gw'okoowa n'otuuka ne weetamwa emikwano nneenyiye kuba nfuna mu ndobo na bikuuli kati kannwanagane n'obulikko ekisa kyange bwe kyantega gwansinga okukwewa kuba kati mpulira ennaku saamanya nti olingo kuba wajjira mu bbala lya mpeewo ogenda kutambula ensi eno obulwemwannenkana mu birungi byekoledde lwaki obukyayi bwonsasusa omutima gwange wagulimba kanfube nnyo